Indikhumbula abangani bam, ndikhumbula nezihlobo zam.
Kathi ndilibangise duze, duze.